Mr. Genesis.
Slang JR. Jay Cash.
Big up trap.
Yeah. Nikachoka kwote panja tiwafuna kutiamu. Oketien tizi diamu. Lelo wantu wanga waza diamu. Malinga unani ripilila usa diamu. Imwetien tizi diamu. Ukaniona ni kutiamu. Bose wakonga musa diamu. You never know my elo utapatine na diamu. Ukaniona punda slank uza diamu. Kosa vera na mawanu uza swamu. Dimwe vantu wanga muma nipanga. Since day one kairi ndimo muma vota. Ukaniona sharp sharp bwera munia. Na wa desini oneka nidirea. Kairi wapaka matax collector. Bena ati city futa boy ise ni junta. Bagai gai munga wapazida pakra. Ukaniona jaka jombo ni sowela. Ise ni noma neo zistizi wanjala. Nilo ni apa iliso nili na muna. Nikachoka kwote panja tiwafuna kutiamu. Oketien tizi diamu. Lelo wantu wanga waza diamu. Malinga unani ripilila uza diamu. Imwetien tizi diamu. Ukaniona ni kutiamu. Wose wakwanga muza diamu. You never know my elo udabwa ndine na diamu. Hapa vasila vozi bova. Na mipasa maningi makodi shoda. Kakuleta mavuto na bwelo sova. Chovalova ndine lelo simugo na soba. Lelo wakwanga mulisefu. Wafamili sanga ziendela mureserve. Tio na mumati supporter so you deserve it. What mojila ema fanika service. Yene hii ndiye life tina sanka. That's why udabwa na kushochi mapampa. So wajamo wazitiamu. Wesa mati feeling azazimbela munga tia na mashamu. Nikachoka kote panja tiwafuna kutiamu. Oketien tizi diamu. Lelo wantu wanga waza diamu. Malinga unani ripilila uza diamu. Imwetien tizi diamu. Ukaniona ni kutiamu. Wose wakwanga muza diamu. You never know my own. Utapandine na diamu.
Ukaniona ni kutiamu. Ni story yozibi kasika demo. This week na ukida komu good mood. Bandu wanga tantamani pangani kiu. Munga muri kumareji pangani kiu. Osani sokoneza mfuno ona clear view. Hawa wagai munga sawa ni mabisi. Uka ni mona punda igu uri muri cash. All about the money munga ni basi the boss. Sininga name ieve iliko bat. Nifole saba ghetto na waku mayati. Whether wa muma kendo olo muma light. Laska
Jam. Oketien tizi diamu. Lelo wantu wanga waza diamu. Malinga unani ripilila uza diamu. Imwetien tizi diamu. Ukaniona ni kutiamu. Wose wakwanga muza diamu. You never know my elo utapatine na diamu.
Daddy music. Luxury music. And you're easy to see. Swizzle day.
Swizzle day.
Bend the future. Last girl.
Genesis on the bridge.
Jenna.
Pickwalk.com.